CKMusicPromos.com.
Et Moutzik, y'a Blue S, mais Fusi. Play Jesus in the. You put the cellar. Play J. Play Jiva Quata. Rapata. Promise for Fusi.
Sick to six, in chome pala uka 17 to zero number, in chome ni lekoda. Sick to six, in chome pala uka 17 to zero number, in chome ni lekoda. Sick to six, in chome pala uka 17 to zero number, in chome ni lekoda. Chome ni lekoda. Badeka balansa ti, anapanda uyo, 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 anapanda. Anapanda uyo, uyo. Anapanda uyo, 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 anapanda. Anapanda uyo, 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 anapanda.
Faith in kuseni nika uka, nifaka poka player. Second, nifaka masomo vain, cause time wasted. Can never believe this, I can't just be hiding my life. Washed in vain, in the wanda mpala uka. Though bebe moli in the manga kung fu, waona moko panda. If God can bless, no one can take it. Yeah, no wonder speedometer, iba pressure meter. Vama lemo pisha, vama sova vochita. Veva kango chita, nikwani so chita. Cause me all the time, monga chobi.
6 to 6, nchoma mpala uka 17 to 0 namba, nchoma nilekoda. 6 to 6, nchoma mpala uka 17 to 0 namba, nchoma nilekoda. 6 to 6, nchoma mpala uka 17 to 0 namba, nchoma nilekoda. Badeka balansa ti, anapanda uyo, 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 anapanda. Anapanda uyo, 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 anapanda. Badeka balansa ti, anapanda uyo, 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 anapanda. Anapanda uyo, 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 anapanda.
Nikangala kwena kangono tisi nomo. Nikwile kuma kuchati ya gulisa umoyo. Yusufaba neno pomu landile vya oyo. Muone visa fisunga kambepo na vao oyo. Si oyo. Ni fishi bakwata, eroshi papata, nami papata. Ati wanapanda wanainde kunganga vita. Fuse fibali na fuja pama bakwata. Duse ni kuseni seni kuseni na muma streets. Vika kumepa pali pepo na ufwit. Fuse fibali witch pali chapesha utis. Sifumo ngene kamo na nguni yama plastic. Hey, makwata.
Sick to six, in chama pala uka 17 to 0 namba, nchoma nilekoda. Sick to six, in chama pala uka 17 to 0 namba, nchoma nilekoda. Nchoma nilekoda. Badeka balansa ti, anapanda uyo, 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 anapanda. Anapanda uyo, 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 anapanda. Badeka balansa ti, anapanda uyo, 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 anapanda.
Nikangala kwena kangono tisi nomo. Nikwile kuma kuchati ya gulisa umoyo. Nesufaba neno pomu landile vya oyo. Muone visa fisunga kambepo na vao oyo. Si oyo atibali kole kemiaka. Nifishi makwata, eroshi papata, nami papata. Ati wanapanda wanaita kunganga vita. Fuse febali na fota
fama. No wonder speedometer, iba pressure meter. Vama lemo pisha, vama suma vochita. Veva kango chita, nikwani so chita.
From CKMusicPromos.com.